ngishabela amadlozi man. Bangibulala ngifile ngibayenzele ghost umadomane ngigod man. Ngozi man, ghosti man, ngalesigubhu uzohlabela amadlozi man. Umona man, egule bangihlaba ngigoni man. Emuva man, lalela man, thalo yasinda man. Sahara man, ewena man. Umona man, egule bangihlaba ngigoni man. Emuva man, lalela man, thalo yasinda man. Sahara man, awubebe ngani bayenze iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiwa nginike mngani zekethi phezu kwamatafula. Bathi umadumane usile kephini milomo yalove bempunga. Ngempela kusazoshuka. Awubebe ngazi bayenze iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiwa nginike mngani zekethi phezu kwamatafula. Bathi umadumane usile kephini milomo yalove bempunga. Ngempela kusazoshuka. Hey Miss Calamine, my Valentine, not to miss my own eyes. 325, bring it drift down a path, deep when it died. Ish, hey Miss Calamine, why book meaning at the Ash Caravine? Not to Yashisa, it's Fisagana, in a Nakoshu to Kulumanoba. Ish, hey Kulumanoba, Kamala Musizo, I'm issue your last. So dangerous, my pastel rhyme, Purusha, I pass my chest, I vibe. Ish, rest again. Utuli goes Calamine. Matunga sister gangan.
Calamine, 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 Calamine. It's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nelakon, 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 Nelakon. Matuman, 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 Matuman. All the kind of Matuman. All the kind of Matuman. All the kind of Matuman. Shoo. Calamine, 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 Calamine. It's a man, it's a man, it's a man, it's a man. Nelakon, 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 Nelakon. Matuman, 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 Matuman. All the kind of Matuman. All the kind of Matuman. All the kind of Matuman. Shoot.
Oh baby, man, bayenze iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiba nginike mngani zekethi phezu kwamatafula. Bathi umadumane usile kephini milomo yalove bempunga. Ngempela kusazoshuka. Oh baby, ngazi bayenze iphutha. Bathi bangithela ngamabhadi nami ngasala ngisusa. Asiba nginike mngani zekethi phezu kwamatafula. Bathi umadumane usile kephini milomo yalove bempunga. Ngempela kusazoshuka.
Calamine, Calamine,